abasuubuzi awamu n'abakola bizinensi entonotono mu disitulikiti y'e Rengo basabye gavumenti ebasonyiwe ebyokuba banja ensimbi eza Parish Development Model kubanga ebintu mwe basiga ensimbi zaabwe ate gavumenti ye yabisaanyizzaawo. Bano balumiriza nti gavumenti yasaanyizaawo bizinensi zaabwe mu nkola ya trade order mu bikwekweto ebyabadde bikolebwa mu kitundu mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo wakati mu kutereeza ebibuga. Abasuubuzi mu ngeri y'emu wano we basinzidde okutegeeza nti abamu ku bantu abafuna ensimbi wansi w'enteekateeka ya Parish Development Model banditendewalirwa okuzizza olw'obukwakkulizo obuzirimu awamu n'abo ababadde babagobaganya we babadde bakolera emirimu gyabwe mwe babadde bajjanga ensimbi. Bano era basabye omukulembeze w'eggwanga General Kaguta Museveni okuddirizaamu mu kiragiro ekyayisibwa eky'okugoba abantu ku makubo n'abali mu bifo we batayina kukolera.
Zinazifunako ni haba singu mjitwa zifunanga banazijia waku vini 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 nyabu linya abantu wali mkubako wa matauni katika gina kukula abantu yoku zifuna President Museveni yani badatu sasi na nayamba abantu abantu wamu obululu abalikiba kule abantu jiwa nakumu kubako wa ganyasa ndiza pidi mdizigira kukuma uo.